Ekigambo bufumbo chikulu Chatandikireli adeni mulusuku Katonda nalabango mtu kwa tonze Au badinyo kaledaba Na mkole la omuwezi Oya musani na mugulichimu Olonga basachimu Ateba tesachimu Nemaka abo kwesima Bali musanyula bawe malumba Omani no chala magatindo Mubufumbo obutukubu Mukama yemale abo kesenza Na baba bate babili katiba fusomu Mwagara ne amage musanyusega nega Temwele vida anti Kristo ye musumba omwe Bali musanyula bawe malumba Omani no chala magatindo Mubufumbo obutukubu Mukama yemale abo kesenza Na baba bate babili katiba fusomu Mwagara ne amage musanyusega nega Temwele vida anti Kristo ye musumba omwe
Sanyula bawe malosa Omani no chala magazi
abugezenza laba babadde babiri kati bafuuse omu mwagalane abange musanyusegalenga temwerabira nti Kristo ye musumba wammwe
Kristo ye musumba wa